judgment, affection on the beats.
Wishing the king plus 2 5 6 UG detected.
This is 143.
Keep Rizzo.
MDC.
Lopa Makasi.
Wengine wasema lumbwata,
nasalimu sala na swingo.